gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sowdimaha cabdigariin axmed xasan ayaa ka hadlay deegaanada lagu qabanayo doorashada golaha deegaanka ee lagu wado dhowaan in la qabto. gudoomiyaha oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin guddiga hirgelinta doorashada golaha deegaanka, waxa uu xusay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashada golaha deegaanka kuwaas oo ka dhici doono maamul goboleedyada dalka. doorashada golaha deegaanka waxa ay ku qabsoomaysaa Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo, ACC Qaatuma, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir, sida uu yiri gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sowdimaha cabdigariin axmed. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in xarunta guddiga ee magaalada Muqdisho ay ka socoto diiwaangelinta xisbiyada cusub, cusbeynisiinta xisbiyadii hore iyo cusbeynisiinta xisbiyadii hore ee uu shaaciyey, tiradooda in ay ku dhowdahay 100 urur siyaasadeed kuwaas oo hore u diiwaangashnaa. dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay maamul ahaan qayb weyn ka qaadanayaan sugidda amniga iyo sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay inay u diyaarsan yihiin sidii loo qaban lahaa doorasho golaha deegaanka xilli madaxda gobolka iyo kuwa degmada ay wadaan abaabul doorasho la doonayo in markii ugu horreysay caasimadda ay ka dhacdo.